hannaanka markii la edbiyo ilmo itaal doran heerarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga itaal dorada gabaan ED 1124 kasaarowka indhiga ma koro bedel meeleen ardayga la kasaara asigoo aasaas liin ku weelow arrin edabti la xiriirta haddii kasaarowka may waa in ku badan tuman maalin iskool oo iska higta ama may jiray tahanayaal kasaarow oo koobaw habka may weelay kasaarowka iska darsho may waa tuman maalin iskool wal ku badan may weelay edabti unuga si wal ku ooleh in la mid etaa aglaagdii dhacdooyinkii hore ee sababti inii sheento kasaarow fara badan oo may weelay sababyaalkan siyaadada ah iyo sii dheeraanta kasaarowka tirada waqtiga iska darsho unuga la ku saari ka dhowaanshaha mid mid la ku saari tan markii dhiisu way waa in adi halaakoobi ayo ogeysiiska dhowritaanka nidaamka shirka kooxda IEP kadib way waa in la qoboda tuman maalin gudasho marka go'aanka la deero in unuga la ku bii walaagii la ka wado meelan bedel ii kooxda IEP way waa in go'aamisa haddii edabta ahayti calaamo ee itaal dorada unuga go'aan calaamo way waa go'aanka kooxda IEP in unuga edabtiis ato ama in ahayna itaal doradiis la xiriira sida tan liisuu bii kooxda IEP way waa infiriyan lama shay oo suursagal ah kow edabta way sabab in ahaytay ama si toos ama xiriir ayaa lala haytay unuga itaal doradiis ama lamo edabta oo liis warsidooyo way ahaytay walaagi si tooska ee sheeni in iskoolka degmada si guuldaroysado in hirgeli IEP haddii kooxda IEP go'aanku deertay in edabta ahaytay calaamadooga itaal dorada unuga markaas kooxda IEP way waa in suubisaa mid isku mid ah waliyaalooga soo socda in mid shoo la suubi qiime dhagan oo shaqeeyaasa FBA in ku ahayna iskoolka degmada mar hore suubi FBA oo in diyaari qorshe dhexgal dhagan ama muraajice la ki suubi qorshe dhexgal dhagan oo wala ku bedela haddii liibaahda unuga ku eli meeli lag soo saari hoob waalidka iyo LEA ku heshiiyaan meele la ki bedelaayo taasoo qeybka ah qabashada qorshaha qorshooga habdhaganka hoob bedelitaanka sababin xaalad kaas ah go'aamo calaamo maddii unuga iskoolka la kasoo rooji taas way waa isbeddelkii kooy meeleenta mar alla markii go'aanka la deeri in tallaabo la qaada way waa in la kasoo wargeliyaa oo la ka siiyaa ogeysiis dhowritaan nidaam islamadda laakiin in ku yaraana 10 maalin ee maalmooga iskoolka go'aanka marka la deero ku bacdi kooxda IEB iyo shaqaalooga xirfadda in la yaan ee kale sida dhaktarka cilmi nafsiga iskoolka way waa in shir qoboda si go'aan muuqada linka suubi haddii qof hore in suubi sidoo kale FBA way qobatay oo dejisay qorshe dhexgal dhagan tan way la ka qobada kore isla shirkaasi kii go'aan muuqda la suubiya shirka go'aan muuqda way la ka qobada doone in ku ahayna markii edabta likil leto waliyaalowga xaaladooga gaarka ee dareera unuga hub in qaadadi ama hubki haysadi iskoolka goobta iskoolka ama iskoolka howlooga soo abaabulo ogolaansho ahaan in hayso ama daroogo isticmaalow ama gadow ama iska daye in iskada waliyaalowga la xigmooy oo iskoolka ama iskoolka howlaaga soo abaabulo ki gada ama sabab dhaawac kor oo daran oo lankale injaysadi inta iskoolka meelowga iskoolka ama iskoolka howlooga soo abaabul rooga la kubiyow meel bedel walbarasho ku meel deere IAES xaaladooga gaar hoos koyto xusuus in idea 2004 in ogolaadaasa keesba kees in qodobadaas arrimooga edabta kasaabsan shaqaalooga iskoolka ardayga ku saari karo IAES in ku badanayna 4-5 maalin iskoolka aydii alfiiriyaan in edabta ahayti walaagii in kuwa anaayo itaal dorada unuga haddii unuga hub in qaadado ama hubki haysada iskoolka goobta iskoolka ama iskoolka howlooga abaabulo og ii haysada daroogo sharci darre ah ama gadaaw ama isticmaalow wal iskoolka liki kontrole ama howlo iskoolka ama sababi dhaawac kor oo daran oo lankale injaysadi inti iskoolka meelooga iskoolka ama iskoolka howlooga soo abaabulo la roogo waa intaas dheertaa sarkaalka dhugunsiga way suurtagal ataa in ardayga qoro sababta ata ardayga oo gatar eed in weyn naftiis ama ardayda kale oo isdhigadaayaan kiciyo ee IAES iskala jiraan ilaa iyo 45 maalmood iyadoo la qabado dhugunsi nidaam jira oo degdeg ah. IAES way go'aamiyeen kooxda IEP iyadoo arin fiiriyaana qofka go'aami in unuga lagu soo saaro. IAES way waa unuga awood in sii wadata iskoolshay ee manhajka guud iyo hadafyadiis ee unuga IEP shay. Inkastoo meel kale ay adeegyo link tala galay in ku horseeda aqlaagda ama edebta in soo nagata ayaa sidoo kale la biyay. Inta la ka jira meelaynta unuga ee IAES kooxda IEP way waa in haddii qof sidaas hore inin suubine in qodobo FPA oo la soo saaro qorshe dhexgal dhagan oo mid hubaal ayo shir go'aan muuqda ayaa sidoo kale la qabado doona. Muddada ardayga ka jira IAES ayaa kooxda IEP way taas in ogolaadaas in ardayga ku saaraan meelo hadda dhigadooyo ku fiirsadaan IEP hadda ka jira iyo in ayo meelo in ka habboon oo isbeddel soo jeediyaan haddii ka habboonto iyo ku fiirsadaan in ka habboonyo meel ka jira oo dhacdada ku dhiisi oo isbeddel soo jeediyaan haddii ka habboonaato. Gehetan shay li higmoy micnaashe way waa daroogo ama shayaal kale oo ka maga caawi jadwalka 1, 2, 3, 4 and 5 ee qeybta 202C ee godobka shayaalka li higmoy ee 21 USC 812C. Darooga mamnuu ah micnaashe way waa shay in higmoy laakiin ma ka jirta mana ka jiri shay si sharci ahaan liin haysada ama liin isticmaalow hoos koyow heerka ama qodob kale ee sharci federaal ah. Hub way lisiyey harafka hubka gatarta oo ki hoos yaale jumlada lamu ee qayb hoosaadka koowaad G ee qaybta 94/30 ee cutubka 18 USC. Dhaawac jir aad iyo aad in daran weylayaa macnaha la sii harafkaas oo ki hoos yaala jumlada sidi ee qeyb hoosaadka ej ee qeybta 1305 ee cutubka 18 USC. Xuquuqda ra'faanka qaadashada ada ama iskoolka degmada way suurtagal ataa in ra'faanku qaaditaan go'aanka la xiriira go'aan muuqda ama leeyinta meelo walbarasho ku meel deer ada oo ka dalbadaas dhugunsiga nidaam jira ada ama iskoolka degmada way suurtagal ataa in dalbadan dhugunsi degdeg eto siling hali arrimooga sida inka dhaqso badan oo suurtagalka aya. Dhugunsiga nidaam jira degdega ee arrimooga edebta la xiriir marka arrimooga aglaagda la killata degdega dhaqso dhugunsiga nidaam jira way waa inay qodobada sarkaalka dhugunsiga nidaam jira ka soo soo buuy shuruudooga in qodobada sarkaalka dhugunsiga ay waaxda walbarashada ee gobolka way waa in la ku gobada 20 maalin ee maalmooga iskoolka oo go'aana la ku deera 10 maalin ee maalmooga iskoolka gudisho. Ra'faan ayaa la ku qaaday kore sidii go'aan dhugunsi nidaam jira oo dhan sida in tilmaameen waaxda walbarashada ee gobolka NH intii socdo hanaanka ra'faan qaadashada unugu way la fariisiyay unugu way la fadhiisiyey oo la kasii hayay IAES ilaa sarkaalka dhugunsiga go'aanshay ku deeraasa ama ilaa iyo 45 maalin ee maalmooga iskoolka ka hor inta in dhammaan. Meelanta way liin xisaabee in unuga sii rogow inta la ka jira waqtigan. Haddii iskoolka degmada oo weli dareensiiyo in unuga absi ka aya ammaanka kuwa kale way suuragal ataa ina codsadaan in unuga lika haya meela kimeeldeerke ama in us ama ii la fadhiisi meel kale wal kibaradan oo kooxda IEB xajeediyeen. Unuga way ka nagaday meel us ama ii hor in ka jiri jirti intii dhugunsiga socdo ilaa iskoolka degmada aaminsiiya in unuga ka nagashadiis qatar geliyaas ammaanka unug ama kuwa kale. Marka sidaas ita iskoolka degmada way suurtagal ataa in dalbada in dhugusiga dacwada la soo dedejiyey way dhigi kartay in hannaanka lakasoo naga sidii linka baahida heshiis la-aanta ka saabsan in unugga itaal doran in lin wareejiyey IAES ama meel kale sarkaalka dhugunsiga in dooro. Sarkaalka dhugunsiga way waa in orahaa walaagii linki baahnaay us ama ii oo isticmaali fadi maddii meelaanta ka suubiyo ee IAES. Haddii iskoolka degmada edbi unugaba itaal doran hannaanka qusay dhammaan ilmooga oo dhan ku bacdi, iskoolka degmada way waa indira diiwaangelinta walbarashada gaarka iyo diiwaangelinta edebta oo indira shaqsiga ama shaqsiyaadka go'aanka kama dambayska iska leeyaan oo kisaabsan tillaabooyinka edbinta. Ardayga go'aan alku deyane in xaq in leeyaan walbarashada gaarka, ardayga weli al ogsoona laakiin ka socota tijaabo edbin, ilaalista qaybtanka gaahan way kaliya qusay haddii iskoolka degmada ogaansho in laye in unugga ayu unug itaal doragabo may weli. Waalidka walwal muuji qoraal ahaan indhir shaqaalooga iskoolka iyo in unugshi. In baahiyo walbarasho gaare iyo adeeg la xiriira. Waalidka dhali unugga codsada in unugshay qiimeyn la kasuubi macalin ama shaqaalo iskoolka degmada oo kale muujiyaan walwal ka saabsan tilmaamo edeb ama wal gobad in sheegeen agaasimaha walbarashada gaarka ama shaqaalaha harroogayaasha sida qaba iskoolka degmada child fine ama nidaamka in gudbinta qiimeyn inta socoto hannaanka edbinta. Haddii aad qiimeynta in codsatay unugga inta socoto hannaanka edbinta qiimeynta way waa in la gobado sida inka dhagsiyaaga badan ama degdege oo unuggaaga waylika haaye meelo walbarashada oo go'aamiya mas-uuliyiinta walbarashada ee muddidii iskoolka lakasoo rooji oo hore kaasoo kamid nagada koro buris ama roojis iyadoo adeegyo walbarasho alsiyaayna. Haddii liin ogaada in unugga ayu unug itaal doran iskoolka degmada way waa in siya walbarasho gaar iyo adeegyo la xiriira oo la socda muddada rafaanka iyo ama meeleynta meel beddel walbarasho ku meel deere IAES dareerta. In gudbin iyo tillaabo ka qaadayaan booliska iyo mas-uuliyiinta sharciga IDEA 2004 hay-ad ama ka mamnuucaaso in warbixinka gudbisa haddii dembi usu galo unugaba itaal doro. In gudbisa mas-uuliyiinka habboon ama booliska gobolka iyo mas-uuliyiinta sharciga ku reebto in waajibaadsho ku soo baxaan arrimooga qusay sharciga gobolka iyo sharciga federaalka.